Ooh, yeah. Malisa, umasikini.
Tangu zamani, nilitamani, homi niende mbali. Siongi walionijali, wala kunikubali, wanauliza mimi nani. Naenda kushoto, pesa hazipatikani. Naenda kulia, chakula hata mavazi sina.
Pande zote nimebisha, sasa nimegundua ni Mola tu anaweza nisaidia. Yesu wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta,
ni siku zote utakuwa nami.
Kaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda level pepea kwa mabawa levo huwe Mwambu, bado minaenda levo. Hey, haya 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 levo. Haya haya, ano do loco loco perspectivo. Ano go tire tire, all I have to do is to sit in the attentivo. Fire fire, your fire there burn me down. Burn me down now, my desire, desire is that I wish to be close to you. Yeah, yeah.
I cannot control, no control. I'm with God, I'm no solo. I'm no solo. I cannot control, no control.
Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda level.